Mi aka kome. Ya kome.
Kwala, ngumi moja chari umelala.
Ainogi.
Autafuti kazi, unajaza mbavu, unashinda jimu. Unataka manzi kwa chips kavu, umarize stimu. Unatukana wazazi, unareta pumbavu, kisa unaerimu. Unaendekeza matimu, haujiheshimu. Haikoke, ainogi. Haikoke,
ainogi.
Haikoke,
haivuti.
Haikoke,
ainogi.
Haikoke,
haivuti.
Haikoke,
ainogi.
Haikoke,
haivuti.
I go
gay, I know me.
Jina lako si tunalijua, unaitwa Ashura. Umaraya umekupindua, wanakuita chura.
I know me.
Una nini kinakuzuzua kutwa unazurura? Unauza chini wafisha nunua ndio upate kula.
I know me.
Wamasaki kuwasema tandani eti wachafu.
I know me.
Nataka kujadi unafosi turare eti wasabu.
I know me.
Yoto mdogo kujifanya kambari uheshimu watu.
I know me.
Yo unanipenda mini na mshani wo unakapu.
I know me.
Nye wana muziki kuwekea na chuki.
I know me.
Maragire na iki vijembe na mikuki.
I know me.
Utafuta jiki na promo hawakupi.
I know
ya shimthabiti angekuwa mfupi.
I know me.
Wazima nguo hereni na wigi ili utoke chicha. Ila mizinguo ukipewa bibi utaki kurudisha.
I know me.
Uompasuo unajiona gigi na hizo picha. Unajipitisha, jitingisha. Eh, I know me.
Haikoke,
haivuti.
Haikoke,
I know me.
Haikoke,
haivuti.
Haikoke,
I know me.
Haikoke,
haivuti.
Haikoke,
I know me.
Haikoke,
haivuti.
I go gay,
I know me.
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 Mix. Mix. Mix.